ibyeza maso uhabona byo goshye nicyo kintera kumenya ko nzi neza narekera kwihishira ese nirihe banga nahisha kure ngo ritamenywa nawe mwami kigahitana ubugingo bwanjye wanyegereje ibihe bikesha ku maso yanjye ndaweza ubu ndabona kuri mani cani itabaza ahacuza umwijima hakabona iteka wafashe umutima wanjye ugira ubuturo bwawe nari nk'ishyanga ryatawe nsubiza gakondo yanjye narekera kwihishira wanyegereje ibihe bikesha ku maso yanjye ndaweza ubu ndabona kuri mani cani itabaza ahacuza umwijima hakabona
Kameshe
Kameshe